Sawubona wonke umuntu, ngithemba ukuthi ujabulela uhambo lwakho kuze kube manje. Njengoba sihamba kancane ukuze sithathe izinyo isitimela eziningi, ujabulela indawo enhle kule ndawo eMpumalanga Africa. Uza ngase kokunxele ukuhamba kohambo kulabo basemotweni. A no B, futhi maduzane no C, yi Grand Library enkulu yaseMogadishu. Kulaba abahlala ebhodini ikakhulu kulaba abaphuma lapho. Njengoba sithanda ukusho, gcina abangani bakho nomndeni wakho bevale. Izilwane esifuya eduze futhi imithwalo yakho isondele nakakhulu. Kulabo abavele bayijoyine, bamukeleke phakathi kwe-Levi 4DRX Cross-Continental Train eKapa. Ukuphumula okuncane nokudla kuyatholakala ngeyodwa yematrolethi ethu emaningi amaningi. Ngivumela mina noma omunye wabafundisi ukuthi afune noma yikuphi ukusizwa noma yiliphi iphuzo. Ngibambe iqhaze kule lonke iqembu e-Cross Continental. Ngithanda ukubonga nokuhamba nathi futhi sithemba ukuthi uyajabulela lonke uhambo. Indawo elandelayo yokubiza yiBujumbura.